Dolimon hediyankobe tedube taskaram sapo e jedidabo dande fulbe imorde Washington. Komi woni kiarno modumba ko ene wondi ender silma jichapanta tiaro jidi e hino tito de taskaram menon hande. Lural hakunde dental leide hirnange Afrika. Ko dum woni tobbere wotere nde haleten ka dande fulbe hande. Ko taskaram hertinado on fami dun odon gandi Mali, Burkina Faso e Niger felliti yaltugol e dental gal fes kono CDAO no jokki etade nyitnugol de lesde tati e der mum holko woni sabungal lural holko mbawi wonde batte mum hara CDAO no heddori alaaji waawudi hadude de leede tati yaltude e gal dental eden gondi e hobbe teddube ko jaabode lamde fensitana en alhaali o no feewi.
Jowlol sukaabe
dental leede hirnange Afrika wadi jonde mum sakkitorde e der hitande ujune didi e nogas e nay dun lati e alat sapo e jowi lewru sapo e didaburu yabbinde jonde nde lati e dow lural njanal feundingal hakkunde lesde dental gal odon gandi ardibe kawtital leede Sahel Mali Niger e Burkina Faso iritike e nyallal adi jonde e kowas nden wonde kambe dey be felliti yaltugol gol fes holno CDAO sinchira ko holno lurrangal wona e taskorede e gite janginobe dawro nultondirado VOA fulfulde Dakar Saidou Nourouba neldien jantore mon kedoden
Mamadou Youri Sall ko bittowo keptinaado no feewi janginowo tuddal mawngal to Saint Louis wala Université Gaston Berger omo andina en ar wonde CDAO ngudo batu holno fuddori haytido
ren wondirabe ku CDAO fuddi ku conseil de l'entente dil hadim haddi koy men leedeli en leedeli tati jogodo yesut hen didi surtout Niger et Burkina Faso et Côte d'Ivoire et Togo koy men ndenduno bien bar conseil de l'entente kalku faté gadi douane taw koy men pewji dat hen woni union douanière batno on non conseil de l'entente jibini Mali tawti bi tagal mum on conseil de l'entente jibini CDAO nenon ko leydel nay puduno Mali tawti do wonti leydel joyi en CDAO jibina ha wonti leydel sappo joyi gonno do gil adam
so tawi non Mali Niger et Burkina Faso njalti e CDAO dum alay sago kay woda ko battini Mamadou Youri Sall
ma battin he yanti ma battin kadi he bangal ngal kon hatta kala wondubi en bas nan dirdi en add wod hen yeltubi ket bangumen den ji dum Europe Angleterre yeltina tije je yedi Union Européenne kon hadan ha joni leydi Anglais en di en jukndiri e leydeli Europe fof
Mali Niger Burkina Faso sonjalti e CDAO wasata kadi woda ko fewne bangeji goddi
sudu yawti holno wa fewjirede ha battino seeda wasa battindi no fewi mbiyan en bawi yeltude ha joni em dokama ma wolle bi jeegom e yawtido en wawi em ngart hakillaaji mom ngart e mbas yeltude kon sen jelti kadi hatta jukndirdi heredel jeyade e CDAO
namdal kay tengtungal o saha woni mbate Mali Niger et Burkina Faso to jaggido don tan jaggata ha no jaltiri e CDAO do e lebbi jeegom wasata gedede laba Saidou Nourouba VOA fulfulde Dakar
ajarama Saidou Nourouba ko e o saido tigi fewteten e hobbe men yewten ko fati e de tobbere lural dental leyde hirnange Afrika gal lural nebi dasade jonde sakkitinde dental leyde hirnange Afrika e alat sapo e jowi lewru sapo e dida buru wawali ittude gal wuren weta jonde den horebe Mali Burkina Faso e Niger labbinno mijo mabbe kadi wi'ude be jokkan lawol yaltugol gol hangol yaltoya dum woni hangol jofa holko woni sabungal lural holko mbawi wonde batte mum hara CDAO no heddori alaaji wawudi hadude de leyde tati yaltude e dental mum ngam jabagol de lamde mido wondi e docteur Abdou Ba hertordo dente hakku leyde Afrika o monotora en gila Dakar docteur Abdou mi yettima
ami yetti wonde kala heɗotoɓe ɗo mbawi wonde e nder leydi men komi weltori e kawral ngal.
Aliou Diallo, an ko a jeyndeyankejo, aɗa gollana Bembere ɗum ko mojobere rendoyankero daraninde satugol kumpite fenandeje wiyen ɗum fact checking. Aɗa jooɗi Bamako, mi yettima.
Yettima Thiama tan min yettiɓeɓe fu o wakkude jooni.
Koɗo men tataɓo ko docteur Mahdi Aboubacar Abba, ko kanko ardi département Gande Dawro ka duɗal mawgal Modibo Adama ɗum ko Yola e nder Nigeria. Docteur Mahdi tawdete e men ka rogere ɗiɗaɓere yewtere nde. Docteur Abdouba, mi adorama an, okki en ñoggandema e alhaali fewndiɗo o ngal dental CDA o meeɗi heɓde caɗele ɗe gandi, tawsi hari sifa ngal lural heɓike e tiɗude.
Ɓe andi mahoodi dental CDA o, gilande CDA o daña wona hannde duuɓi capanɗe joyi e hitaande aroore nde. Ɓe gandi ko heewi waɗi e nder leyɗeele CDA o hareeji mawɗi e liɓal laamuuji woni kuudetaaji e nder leyɗeele ɗe, ɗum addi fitina. Ɗum waɗi CDA o waɗino konu mum, ɓe yahino e leyɗeele to fitina waɗi haa ɓe a heɓti e sariya laamuuji ɗi to Liberia e Sierra Leone. Kamɓe leyɗeele tati ɗe, Burkina, Niger, Mali, ko militaire ɓe woni ko liɓi laamu ngu jooɗi, ɓe waawaani fottude CDA o nde ɓe waawata ɗottude happu woni dumunna nde ɓe waawata artirde laamuuji sariyaaji ɗi fodde no binol constitution leyɗel ɗen ɗaɓɓiɗi ni. Ɗum waɗi ɓe fawi ɓe leɗɗe, ɓe fawi ɓe sanction ji. Kono ɗum ɗo jooni ɓe yaari ɓe muutiima naati e nder haa ɗum woɗɗoyi oɗo jamaanu jooni.
Aliou Diallo, an jeyndeyanke o, aɗa jokki taskagol ngal lural gila ka fuɗɗode, aɗa haynino kangal hewtiri ni haa ka leyɗe ɗe fellita yaltude fes e nder CDA o.
Ka wara fa yaldo o gonɗo o ñande ɓammo dino jaɓɗumo juuɗi waɗino surprise. Mais na ɗiwi bagasi aɗa wiye aɗa waawi soynaade gille ko woɗɗi wiijom huunde ko miili muuɗi tagati ana wonnoɓe gille ko wona ɗum ɗimani fofno hawtirde ɗiɓani ɓe anndoɓe miiɗi ɓe fuu ɓe kiiɓe honoɓe kalte gooto en ɓe fuu laamuɓe nanndi eɓe nanndiɗum ɓe hokkata ɓe sennde pat organisation hono CDA won. E ley faamu an ni wadde jatimino gille nde tiiɗala naatmo fuɗɗi naatmo hakkunde CDA o annduɗa leyɗe CDA o ɗe kañi e leyɗe afrique ɗe ɗum woni Burkina, Mali, Niger. Arande nde na ƴeewino huunde fuɗɗiri ndi a tawa Mali wakkati nde kuuleta arande o wanno ne août 2020 kañe e CDA o ɓe naataaki hono laato haɓɓo wakkati gooto na walla ɓe puccondiri hono wakkati gooto. En tout cas laaɓe keddike ɓe keddi ɓe kaalda eɓe njaada eɓe njiida eɓeɓeɓe gondi dabare dabare o yehi faa yettii hono neɗɗo miiɗa weɓe njaltan fefefe o kuulikalŋaaji goɗɗi leyɗe goɗɗe ngokki heen ɗum hokki sembe hono ko fuɗɗi meli ɗo ko hokkudema sembe o awa on fuu laamu mooɗon e tii gooto ɗum woni Mali, Burkina e Niger. Hannde ɗum ana woodi koɓe nanndiri juuɗe ɗum hokkiɓe sembe ɓa ɓe mbaawa daraade yeeso CDA o yoɓe njalta sembe ɓe njaltii ɓe mbaawi tamɓe e hoore maɓɓe wadde espace maɓɓe créé ɗum woni AIS o le espace ma mbaawi wadde gonndu mbimum ɗum ay ɗum fuu ɓeɗɗi sembe nde wakkati Niger ko sakkitii naatde kañum woni kañum en nde laamu saamunoo nde nde CDA o won président muuɗum en kaalino haala faa yiide naldal militaire en nawal kaɓorɗe heen njahaa joƴƴindina président ittat to ɗum woni basum ay ley ko wakkati muɗum ko yimɓe woni Mali naaje Burkina koni ki wiide ɓe ndañi ɗum kamɓe ɓe njaaɓe jaɓɓoyooɓeen to ɗum laatta jonga tiiɗalla mawɗo hay ɗum fuu hawltii fokkiiɓe sembe donc jilla nden en soyno ɗumlitoɗan to wiide hakkunoɓe CDA o tiiɗan sanne tan.
Docteur Abdou, e biol ma holko ngardiiɓe CDA o waasi heblude ngam surude ma mbiyen haɗude ngal lural yo hewtuɗo? Eɗen nganndi lamɓe leydi woɓɓe wayli sariya leydi ngam heddagol e laamu woni alhaali troisiéme mandat, dental CDA o noon waasuno dartaade ɗum.
Goonga CDA o no foti daraade ndaara solution yimɓe hooreeɓe aroɓe e laamu ɓe salo accude ɓe waɗa ko wela walla ɓe waylita constitution woni ginol ngol no ɓe welira haa ɓe waawa heddaade. Ɗum ɗon CDA o no foti haɓaade ɗum ɗon. Kono tan hannde hannde tawi kaaleten ko ɗee ɗoo leyɗe tati CDAO ala hen fod wala falgere maunde kambe militaire be lamu militaire e nder leyde en principe wana ko moƴƴani leyɗele ɓe sabu en gandi golle laa ko golle koninkoɓe ɗen ko ndenta leydi ndi kamɓe hoɗum ɓe heerori gila e keeni ɗi haa e institution ji ɗi haa e fofen ɓe janngi ɓe anndina ɓe ekkita ko hare ɓe ekkita ko wargo ɓe ekkita ɓe janngi kadi ko yamiroore ɓe waawa luurdaade ɓe ngadda miijo ma ɗumɗon wonaa nature maɓɓe wonaa ko ɓe janngi ko ɓe anndi ko ko yamiroore goɗɗo yamiraama walli waɗaama ordre no foti waɗde exécuté tawde heen kadi phénomène walla huunde wonde ko feeñi hannde e ndeer aduna hee fof wonaa afrique tan ɗum woni populisme o haala haalaaji ɗi ngannduɗaa ino nodda e teddungal ɗo wano wiide e tuubakooɓe juuɗinooɗo e raɗotoɓe enen poti fodde jeyaade hoore men souverainité en haajoraani goɗɗo enen jogii ngaluuji ɗeeɗo noddaali fof waɗa haa ɓiɓɓe leydi fof waɗa naata sukka e ma rewa e maaɗa ɗa anndi ko ɓe yaldi ko CDA o ɓe ruttaaki e peuple aji ɗi wonaa référendum ko kamɓe ummii waɗi ɗum ɗon.
E nde yewtere ɗon tigi Aliou Diallo, an aɗa jooɗi Bamako, holno malinaaɓe njiiri fellitannde ɗe leyɗe tati e yaltude e dental CDA o?
Eyi ay neɗɗo ko haani waɗde jotomine ga nde meɗiga en tout cas ko anndumigaanda ƴeewi ko yimɓe kaalata ko a ñiyan yiide yimɓe e pecci yimɓe aɗa pecci hono wiide yaltugol ngol won felloɓe ɗum won leɓanɗeɗe mum so wii laamu o ana hollike wiide yaltude e CDA o ɗum e ɓantude hoore muɗum e ittude hoore muɗum ittude daande muɗum e junngo leyɗe ana to ɓe mbiyaɗe leyɗe kañum jogii CDA o aɗa ngaɗa CDA o manipulé no muuri donc nde noon haajoraama ni enen yimɓe jiɗɓe faa leydi ndi tewto hoore mum hono faa leydi ndi laato pengi hoore muɗum ana celleme hono njalteen leyɗe baaɗɗo hono seedi waawo waalde muɗum no wuro ni e bannge ɗum yimɓe heewɓe ɗo ana ɗo ɓe hakkille mum e fecci hulɓe nde CDA o ana hokka avantage ŋaaji kewɗi hono naatde yaltude e ley leyɗe sappo ojo CDA o ɗe kañe ɗum CDA o ana jogii instrument ŋaaji ɓe gollirte e fariaji wolluɓe hono commerçant en hono naata yalta en hono sooda sotta en ɗumi kulle ko yimɓe anndi CDA o ana haani nafude ɗum a yimɓe ana kuli yalti est ce que ɗum laatta ko tiɗalla e dow muɗum en ɗumɗa hakkillaaji ɗi malliga ana fecci won helloɓe won hulɓe ɗum won jooɗiɗan ƴeewa hono ɗum watta fa tekkete o est ce que yaltiɗi ɗum waɗata tiɗalla goɗɗo.
O jaraman fof e darnan ɗo taƴere aranere nde yewtere men nde en yiiti tan e nder silmaaji jokkiiɗi ɗi caggal ɗum en heɗoto taho heɗiyankooɓe VOA Fulfulde.
Miijo mon e mon
heɗiyankoɓe ɗuuɗuɓe no haaja taweede e nde yewtere ka tonngode whatsapp amin. Mi suɓanike on konnguɗi ɗiɗi ɗi neldi men Abou Sow jooɗiiɗo Nouakchott leydi Mauritanie e Ousmane Hayya wonuɗo Abuja ɗum ko Nigeria.
Eyi toɓɓere men hanna faate CDA o ECOWAS jaltugol leydi Mali kaynama Burkina Faso Niger nder CDA o ena wayna ɓe dokkama kadi lebbi jeego kono mi sikkaani ɗum ɗon kadi na adda solution ko honi moƴƴere kono ɓeeɗo ko ɓe parɓe tan heɓe yaltude CDA o heɓe tan ƴepti kaɓirɗe ɓe ari ɓe heɓti laamuuji ɓe njooɗii ɗoon kadi ɓe paraani immaade e laamuuji he nde heɓe anndi CDA o kadi o waawa heen wonde tawa organista élection ji a waɗata démocratie ko ɗum waɗde ɓe njiɗi yaltude CDA o pour ɓe waawa laamaade lesdele maɓɓe no ɓe yiɗiri ni ɓe waɗira noon.
Mi wii dow haala wurtugo leɗɗe tati bana nanngi Niger, Burkina, Mali, wurtugo maɓɓe haa ECOWAS. To kuugal manngal on kam a anndi wato te a nodde goɗɗo a hokka mo ngafa leydi sey mo ndaara jooni daande maaɗa. Leɗɗe amin ɗe African ɗo bo ɗum haala security on. Haala security on kanjum on haala mannga on ko ɓillata dey jotta meɗen ɗo kam. Te en keɓi security ɗo wala ko en keɓata te en jooɗi e nonɓe security ɗo lesdi ngurtindi fuu wartay. Te ECOWAS jooɗi jam lalle lalle e leɗɗe ngurtiiɗe bo kanje fuu ɗe ngartay.
odon jokki heda goldande fulbe do fewa fulfulde komi woni cerno mo dumba en jokkan yewtere men ko fati e lural dental leyde hirnange Afrique dental CEDEA ngal no okki Mali Burkina Faso e Niger lebbi jeegom kadi ngam waylugol pellital mum Bassirou Diomaye Fay mo Senegal e Fornia Simbe mo Togo no immina ko yewtida e leyde tati joni yiltoden e rogere men didabere jokkitoden yewtere den enen e hobbe men ben ide wondi fahin e docteur Abdou Ba hertordo dente hakuleide gila Dakar e Aliou Diallo jende yankejo darani do firtugol sata kumpite fenandeje no wi e fact checking docteur Mahdi Aboubakar Abba tawti en ka rogere didabere do docteur Mahdi mi yettima
madalla usoko assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
ko an ardi département gandal dawro ka dudal maungal Modibo Adama mo Yola dun ko Nigeria fofuma ka rogere didabere do en yewtan ko hasi wonude batte yaltugol de leyde AES ka dental leyde hirnange Afrique docteur Mahdi ECOWAS o ki leyde AES de lebbi jeegom ngam yo de waylu pellital majje de heddo e der dental gal dun ko dun woni gal dental hakuleede wal bi olma edun
e chaddu masila la sure ngam ECOWAS usta sattungo do to be yidi be narra be lesse do to be sattini bolle se do dillan walaari ko Nigeria man ay wakkati soja jabi to jabi laamu wala soja okiti laamu be koydu abata da jabi laamu do duubi jowi wadi be Umayi Abdul Salam jabi laamu Nigeria do Abdul Salam ko wosi dum duugo pal o taski siyaka aje wato ngam man na hunde jema gotel be suttata goddo be lammina ba mo soja arti orti ha Niger benanta Mali benanta Burkina Faso bo ayata wartira mabiya mo warta shugaban gasa wadata ko be arti be borti mo borta ma o dilla ngam man soja taskalamu be hakkilo ngam man ECOWAS be hokta lesde be wakkati kimminidi wakkati juddum sabe taana be waadi wakkati sedda be hokka be duubi tatati on hokkita on tabbi di takasa duubi didi yini do to hokki be soja mai famtan soja mai de iter soja wadan siyasa be hakkilo wato hokkutugo laamu siyasa do laamu on kuje on kashi kashi number 1 be wada constitutional conference number 2 be yona be ko siyasa number 3 be kafa political party number 3 be wada zabe den den number 5 be hunna be ayi abiyata go do wada do parle le bijego lebijego famdi
Aliou Diallo ko Bamako jodida ada haini ka Mali Niger Burkina Faso wayli darande mum wontita e der CEDEAO
aywa mi admi tan tik Allah kono do faabe gartani am tiidi fande li laamuji dey ayati haa ki kulliti wiide be nana jil fotode e le disso ma yeltu CEDEAO taali be briski hebe taali dum koyde kurde mi mila li ta CEDEAO wawa de mediato faabe garta kate jongata mediato ko way laataade mi yaso hono watte yalla de espace na tibi e ndawa de quoi du ci tawé ndaw dul dibbe kono ko yati yade hono commerce e ma wala ko nandi hono mudi en tibi lede ayes be hadmo ana lede tibi awde lede tibi awde ndu hadmo ana lede ayes rende
docteur Abdul Ba arma lesde den tati yalti e dental gal holko sati wonude batte dum hay si tawi en nani wonde AES fawata leyde dental CEDEAO visa
jarama ko zamdal himungal kono haade den fo ko be holliti ko kambe leyde le tati de wadde liberté nata yalta bibbe leyde le CEDEAO dum don wawata wonirde no be inniri ni sabu so tawi kambe leyde de be yalti officiellement CEDEAO on tuma wana dereji CEDEAO nyawata be kambe kadi be wawata wiide ko dum do wonata hakkunde mabbe leede CEDEAO dum wonata hantin ko accordji kesi nanondiral jewtondiral hono be gollondirta dum fudda jabeede andede foti ko gollondiral nata yalta bibbe leede de wala ko faati economy wala ko faati financement sabu da andi kambe won leede le CEDEAO ino rendidi e moyen e kalitaji woni mone français fao ha joni be innani be yalta demwa aywa sen ari non e batteji di ganduda ino battina yaltugol mabbe gol e der CEDEAO e ko faati fedde CEDEAO tawi de do leede le tati yalti ummade CEDEAO gonga dum do mojjanani CEDEAO fedde CEDEAO sabu CDAO woni ECOWAS yahatno ko wawde rendinde leyɗele ɗe ɓe nattindira fagguduji leyɗele ɗe heɓa ɓamtare ɓe waɗa ndaɗɗudi faggudu infrastructure mo annduɗa ina humindira hakkunde leyɗele ɗe naata yalta o e nawde piiji e otoji mum e laabi mum e terenji mum fof ɗum ɗon so tawi ɓe yaltiɗo ɗum ɗon battinat e CDAO battane ɗe moƴƴani sabu ko ustare wonande CDAO sengo wongo ngon so tawi ko batte ko heɓata leyɗele tati ɗeɗo siɗa yalti CDAO eɗen gandi ɗum ɗon wonata ko weɓaniɓe e oɗo waktu joni sabu kamɗe leyɗe tati ɗen fof hande hande o ko leyɗele uddiɗe e la e maaje ɗo ɓe heɓata por ɗo ɓe nattinta walla ɗo ɓe yaltinta jeeyeteeɗi maɓɓe e jokkondire e yaasi ko maaɓe wallondira poruuji leyɗele CDAO wano Sénégal wano Guinée wano Abidjan wano Cotonou walla Benin ɗon ɓe ɓaarotono ɗum ɗo noon hannde ɓe uddiima e ndeer ɗon leyɗele ko akkuraaji goɗɗi watter hakkunde mumen geɗel ɗimmel ngel ɓiɓɓe leyɗele tati ɗeeɗo so tawii kamɓe ɓe yalti ummade CDAO goonga enen afrique tengti afrique hirnaange ga fof renndooji men ɗi koko naattondiri ɓe woowi jahondiral hakkunde maɓɓe kono noon no ɗum wontirta caggal yaltude nde ina waawi baylital waɗa ɗum ɓeyda sattande ɓe seeɗa kono en nganndaano ɗum ɗon waawata wonirde tawa ooɗoo waktu jooni ina woodino scénarioji ɗi annduɗa ina joorta walla ina soyna ina waawi wonde so tawii ɓe yalti ummaade CDAO définitivement
docteur Madi an kadi holno njiirɗaa ɗe heɓɓitanɗe leyɗe AES wiwde ɗe jokkan udditukki keeri maɓɓe e maana ɓe fawata yimɓe leyɗe ECOWAS ɗen visa
to ɓe maɓɓita mbooɗo maɓɓe fo of african population fine and good ɓe haɓdi ɗoo bo kamɓe ɓe hoosoyde haɓre man yiɗji masin amma bo lesɗe luttu to ɓe waɗata bannin kamɓe ɓe ñaaman bote man ma ɓuran lesɗe ECOWAS man ngam to ɓe maɓɓiti mbooɗo maɓɓe ɓe acci ɓikkoye afrika wara ayɓe holli ɓe ɓuri suga bannga san lesɗe luttu ɗum je hallini ɓe wiise to maɓɓi leddi maɓɓe ɗono noon feƴƴi bo wala illa ma gabaɗe afrique maɓɓe ECOWAS ngam inaane ma ECOWAS ɓe waɗi hunde ɗiɗi haala luumo harka luumo harka visa ɓe nanta harka soojaaji haala joonde jam to haala joonde jam bo jotta sinna ɓe narray sooja o ngam man sooja taa harka man gabaɗe aɓe sooja lesɗe ECOWAS ɓeɗo jooɗa joonde maɓɓe ɓeɗo bo jooɗa joonde maɓɓe illa man ɓurata wiyata haaje ko ñiɗere naane ma ECOWAS na ɗo hokka lesɗe ɗo ceede ba
mi andintinna ko daande fulɓe wonuɗon e heɗaade e dow VOA Fulfulde wano taskorɗon ni yewtere men hannde no tuugi e lurral leyɗe hirnaange afrique on nani njiyanɗe hoɓɓe men ko faati e ko waawi wonude batte yaltugol mali burkina faso e niger e dental leyɗe hirnaange afrique ngal karogere sakkitorde yewtere men ɗo en yewtan fi janngo CDAO docteur abdou ba holno dental CDAO o waawiri yaltir e ngal lurral e dow polgal
anndi CDAO jooni ina daña fodde duuɓi capanɗe jowi ɓe waɗiino baylitale ɓe moƴƴitiniino geɗe goɗɗe no ɓe fuɗɗornoo ni wonaa noon ɓe woniri hannde nden noon ina ɗaɓɓi wakkati fof waktu nde ɓe moƴƴitinta fii ɓe yaada e ko ɗaɓɓa ko e yonta gonaaɗo o hannde hannde o eɗen nganndi e ko CDAO ko foti waɗde moƴƴintina ɗum ko adi heen fof ndaara e laamuuji yoga e laamɓe hooreeɓe leyɗeele ɓe nanngitooɓe e laamu ɓe caloo accude ɗum ɗon CDAO no foti dañande ɗum laawol no gasnirta woni solution yimɓe jooɗotooɓe e laamu e dictatorial ngal ɓe waawa sanctionde walla nden haɗde ɗum ɗon haade boneeji walla kuudetaaji waɗde ɗum no jeya e sababuuji ko waddata kuudetaaji kono noon wonaa ɗum tan woni sababu o geɗel gonngel ngel CDAO no foti jogaade e daraade ɓe heɓa mone imig ɗum ɗon ɓeyda semmbe mumen ɗum woni peeje ɗe ɓe peejata ɗe waɗde éco CDAO ko faati e hoolaare e koninkaagal wallinden woni pai e sécurité leyɗele ɗe CDAO no foti dañde baawal mum no ɓe waawata daroraade reende ɗum ɗon hannde hannde o miijooji ɗi ɓe addi e waɗde konu woni koninkooɓe CDAO darotooɓe haɓaade terroristeagal sabu ɗen anndi hay tawii leyɗeele saahel ɗe yaltii e CDAO caɗeele ko faati e terroristagal e jihadiste wonɓe nder leyɗeele sahel ɗeɗo ina waawi yahde haa naatoya e leyɗeele goɗɗe e nder CEDEAO e hoore mum. Ɓen noon ballondiral ngal no foti waawi wonde ɗoon, heɓde jawdi ko gollira ko reenira hoore mum ko waɗira konu ngu, ɗo woni caɗeele e ɓurɗe mawnude CEDEAO. Donc ko ballondiral e nanondiral moƴƴani leyɗeele tati ɗe ko ɓe heddo e CEDEAO, ɓe gollondira CEDEAO.
Aliou Diallo, felooje ɗuuɗuɗe no jokki CEDEAO, aɗa tawa e wi'uɓe wonde dental ngal no haani dartude sariyaaji mum e eɓooje mum?
Nda ƴeewi ɗum CEDEAO haa laataade hannde waɗde holla holliko wiide hono ko ɗum financiqe ŋaaji ko CEDEAO jokkiɓe kan waɗde ɗi financiqe ŋaaji e respecté. Sedi yimɓe ko ndenirta CEDEAO na walla ko dañirta CEDEAO ko ana woodi, hono ko yimɓe fuɗɗo wedde jooɗi troisiéme mandat tawee wonaa coup d'état ko yimɓe président e heewɓe hannde CEDEAO hannde ɓe président e a tawan ceyni ɓe tawii wonaa coup d'état wonde neɗɗo ni hono laamu ɓanti hono ministére ɓanti laamu, so a tawan président e ɓe keddiki e laamu noɓe kaaniraa heddiraade e laamu ŋaa walla yimɓe ndana e hakkillaaji mum ede faam muɗum e ɓe njanndike CEDEAO leydi maɓɓe faa ɓe kedde e ley laamu maɓɓe. O ɗum yo accusation ŋaaji gartaaɗe ndeteɗo porté contre CEDEAO wata CEDEAO achedli o fanɗide sembe CEDEAO et puis CEDEAO nde tawii aɗa waawi hollitide hoore hollitide no waawi to hollitire kañum jeyi hoore muɗum wala hono puissance ŋaaji goɗɗi kañum ngabbatta ɗum naa walla kañum watta ɗum manipulé. Ɗum aɗa waawi waɗde renforcé yimɓe hakkille muɗum yahde CEDEAO hollata yimɓe CEDEAO prisé nde kañum jeyi kañum gollata. Dernier point ko sectorto haalde muɗum yimɓe ana jiɗi hono organisation de CEDEAO tawee ɗo tawee ana walla leyɗe hono menɓe na walla Burkina na walla Niger haɓo e huunde fof ko annduɗa hono terrorisme en yahde e hono banndu en. ene njiɗi tawee CEDEAO haa taweede an ballal muuɗan yiye honɗe nokkuji sanne kadi ɗum tampide leyɗe tanne tanne.
Docteur Madi Abda, mi okkama lamdal sakkitoral an kadi, holno njiiruɗaa janngo dental leyɗe hirnaange Afrique? Aɗa yeli ndegal heɓɓiti eɓɓooje kese
ɗaɗe o reforms woodi haaje cenndi ɗuɗo maɓɓe ECOWAS. ECOWAS o tawiya waɗa ɓe dabita ɗi mo on ɓe mari haaje to démocratie ɓe yiɗi. Mawɓe lesɗe ECOWAS tabitina ɗi waɗi démocratie bana mbiɗaama haɓɓereeji naa iri ko ɓe watta haa lesɗe Africa ɗo ɓe wiyat kanjo démocratie ba. Ɓe supta goɗɗo o ñaamata zaaɓe amma o ñamna hoore makko si zaaɓe ɓee doole. Ɓikkoye leddi waɗa boore haa nder leddi ɓe nannga ɓe ɓe maɓɓa. Gomnati ɓe jotta komini Nigéria ɗo to a warii a leñi ko doggata a yehi a leñi ko fe'ata iri ma lesɗe nda kamaru ɓadiɗo haɗo ko ngaɓe walaa nder ECOWAS ko ni German a laara no ɓe waɗirta zaaɓe. Zaaɓe maɓɓe a tawa zaaɓe boogi zaaɓe zamba haa nder man no noggo ɗo ngam ma as ECOWAS ɗo mari haaje chanji number one. Number two ngam ɓe gomnati ɓe vo'ina ɓe lora bo ɓe diidana ECOWAS ɗo kuuɗe maaga ko haadi nga huwa haala ko caafi joonde jam wato security ɓe tre haala économie ɗo kanjum on ɓe waɗa hakkillo maɓɓe. Amma ɓe annda lesɗe bon to ɓe jooɗi joonde mum wadori ko wiyata sovereign state. Sovereign state ɗo jotta Burkina Faso Mali ɓe Nigérode a sovereign state walaa no ECOWAS wara ɗo furkita ɓe gite wiya se waɗa ko ɓe yiɗi. Ɓe annda ɗo bo ɗum saali atorati maɓɓe kanjum bo dammajum o pat haandi ɓe vo'ina ɓe yiɗi joonde ECOWAS booɗa to sali jahangal yahan baɓe ɗo tati vurtuɗo yimɓe feere bo vurta janngo oɗo bo vurta janngo oɗo bo vurta janngo veetan walaa ECOWAS ma hamɓe ɗi leddi gabaɗeya
no woniri. Ko ɗo wonuɗen e darnude yewtere nde, mi jarni on sanne jaɓude moon tawdede e nde yewtere e dow VOA Fulfulde. En fof en jokkan taskade holno o alhaali joofirta. Ƴetten fofirkun daɓɓum jokkoɗen yewtere daande Fulɓe. Hiɗon jokki heɗagol daande Fulɓe e dow VOA Fulfulde. Hiɗon keɗomen nokkeli fof e adunaru. Mi yetti Seydou Harouna Gani joɗiɗo Cotonou, Oumarou Bouba mo Cameroun, Aboubacar Oumarou Guila Thiad, Balde Koubia, Abdoul Gadiri Ba joɗiɗo Dinguira e Guine. Min weltori ɓataki mon ka messenger e WhatsApp. wono famirdon ni jofi timmi dande fulbe e nde yontere do ko mi woni ciarno mo dumba hewtinan don yewtere nde mi jarni Abdourahmane Dia Michel Joseph Bill Andrade ko kambe ballitilan no dande fulbe feira hande imorde Washington mi jarni kadi in radio ji gollididi vewa fulfulde fop ide ngokkindiri adi e yontere arore si Allah jabi mido yelani on jam nokku kala ka gondon e adunaru on jaram.